Yamenichosha, siataki tena. Ukingo nimefika, maisha nime give up. Mvua imeninyeshea, ona nimetota. Nimebaki kama zuzu, jamani nalia. Dani ungeni acha weke nimebakia peke yangu nalia nilivyojitolea kukupenda kwa hali na mali sikudhani ungeni acha njia panda minaumia imani sina tena moyo nao waumia ni kosa gani nilokutendea mbona waniliza Sasa najuta, sitaki tena kupenda, moyo uliuvunja, siataki tena. Jamani analiza,
mapenzi,
tena yaumiza,
kwa kweli,
yamenichosha,
mapenzi, siataki tena.
Jamani analiza,
mapenzi,
tena yaumiza,
kwa kweli,
yamenichosha,
mapenzi. Sitaki tena
Yamenichosha
mapenzi, siyataki tena.